Sitaki mapenzi, natafuta pesa. Ikizipata nilishishe na wana.
Nafanya nachotaka, nakula nachotaka, navani nachotaka, I'm doing okay.
Nafanya nachotaka, nakula nachotaka, navani nachotaka, I'm doing okay. Oh my God, you're the reason I'ma be my own. I wish I knew before, well I'm doing okay. Oh my God, you're the reason I'ma be my own. I wish I knew before, well I'm doing okay. Me, you, or any other than me, cause I was. I don't need you. Sitaki mapenzi, natafuta pesa. Ikizipata nilishishe na wana. Sitaki mapenzi, natafuta pesa. Ikizipata nilishishe na wana.
Leo naharibika, wacha niharibike. Lazima nilewe.
Leo nalewa.
Leo naharibika, wacha niharibike. Lazima nilewe.
Leo nalewa.
Yamenizengua, haya mapenzi yamenichosha sana.
Oya nani, bora pombe.
Yataniua, haya mapenzi yanazingua sana.
Oya nani, bora pombe.
I need you.
Oh, any other girl because I want. I don't need you. Oh, any other girl because I want.
Leo naharibika, wacha niharibike. Lazima nilewe.
Leo nalewa.
Leo naharibika, wacha niharibike. Lazima nilewe.
Leo nalewa.